kima katoto kanajua kuwind it haki ya Mungu nimebana hapa. Is it by force I love you?
You.
Is it by force I touch you?
You.
Is it by force I
Mandala.